Natienomba kuchikope cha lenga mutanda. Avaluele valemana nefi vashivane. Tu isha mfumu, chapter 7 verse 3 ukufika pa 20. Bali ilianshita abantu bane, bai kele pampongolo ya Samaria. Bonse bali nefi vashi, elio vale ipu shiabati. Vushe, chinshi tuinge kalila panono kufwa kunsala. Natule ya kunkambi, shabashirikale babena Syria. Ilio vale ya kunkambi, abena Syria bao mfuile chongo, ichikalamba, kwati bashirika balea. Bao mfuile omwenso sana. Ichale engele no kuti babutuke pankambi, vale ikala. Ilio abafi bashi bafikire pankambi, basa angire tapali na ngumo. Abafi bashi basa endele fionse ifyo bale fuaya, elo bai puishebe kabati. Tatule chitechi suma, ubushiku bwakwa ngalelo, tubusu ngile fie fweka. Bwangu wangu bali bwekele ku Samaria, uko batu ulile umulandu kuli bakasunga bampongolo ya musumba wa Yerusalemu. Abona vena baebele mfumu. Na panchitafei nono abantu batampile ukushitisha ifya kulia pampongolo ya Samaria ngafintu lesa abala ile kupitira muli Elisha. Lesa ali pususha vena Israeli kubaluani babo kumona Elisha umubomfi wakwe. Bamunyinane, lesa ali tuma Yesu Kristu kuisa tulubula kumasambi elio na kulichiwa. Lesa talefo kuya kumbo, uko kwaba, ukuchula umuya yaya. Iyi, nimbila nsuma iafuma kulilesa, iyo tufuile okwebako na abanensu.